manani wowe wandemye undemere mirimo myiza uyinyujije mu mwana wawe Ngongo shime muririmbe ngutaka ibigwinya kubahwa Ngongo shimire ibyiza ujyunkorera Ngongo shime
Ngongo shime muririmbe ngongo himbaze
Amaguru yanjye nasuhererwa amaboko yanjye nayagatenebuka ijwi ryanjye naryo rigasarara nzagushimisha umutima wanjye
Amaguru yanjye nasuhererwa Amaboko yanjye nayagatenebuka ijwi ryanjye naryo rikagwaga Zagushimisha umutima wanjye Amaguru yanjye nasuhererwa Amaboko yanjye nayagatenebuka ijwi ryanjye naryo rikagwaga Zagushimisha umutima wanjye
Ibihe n'ibihinduka Abantu bakakwirengagiza Uzanyibutse sinzi bagiye
Ibihe n'ibihinduka Abantu bakakwirengagiza Uzanyibutse sinzi bagiye Ibihe n'ibihinduka Abantu bakakwirengagiza Uzanyibutse sinzi bagiye Ngongo shime muririmbe Ngongo himbaze Amaguru yanjye nasuhererwa Amaboko yanjye nayagatenebuka Ijwi ryanjye naryo rikagwaga Zagushimisha umutima wanjye Amaguru yanjye nasuhererwa Amaboko yanjye nayagatenebuka Ijwi ryanjye naryo rikagwaga Zagushimisha umutima wanjye